Mundo de Killer.
Nikiwa Mbagala mina kwenda kwa migu.
Achanji baba nafra.
Vipi uko Kimala lina kesha usiku. Nito trafisi mepaga inavuta kushi na vifu. Baby wangu chiuwa nipite na mpaka iwe siku. Oewe nimetoka dundo nenda nyumbani. Marajia nina mwona mami. We mami mkono ni umeficha nini? Oya, kabla sijajibiwa nyumbani kasikia how are you? Unjani? Mi hao. Heti ya bari gani? Oya demu wangu yo. Oewe nani? If you get caught, hey, now listen, get jibu nini. Koma sava sava, koma sava sava, koma sava sava. No ona nitaga bwana. Koma sava sava, koma sava sava, koma sava sava. Sokana kubwaga vigi. Koma sava sava, koma sava sava, koma sava sava. No ona nitaga jama. Koma sava sava, koma sava sava, koma sava sava. Sokana kubwaga
Buki, wewe brother, kwanza samani. Na iko masava na kupa hai jamani. Huyu demu wako, kweli ya mautani. Nirije changanya kamfana nishana mami. So mshamba wa kuzaga muwana, baby na changanya sana. Nepe kitumbu wa chanyama, chuma kwa chuma inabana. Inabana, inabana.
Koma sava sava, koma sava sava, koma sava sava. No ona nitaga bwana. Koma sava sava, koma sava sava, koma sava sava. Sokana kubwaga vigi. Koma sava sava, koma sava sava, koma sava sava. No ona nitaga jama. Koma sava sava, koma sava sava, koma sava sava. Sokana kubwaga
Mr. Official Boy. Tajil, Tajil.
Pateni kaka kwa
Badi, Badil. Ababake na nilisam Hadi, Waxi. Tekeche Hadi izo enti Awapi malisa tizi. Uno squeezy beat as big waggy. As big waggy. As big waggy. We uno squeezy beat as big waggy. As big waggy. Easy beat as big waggy.
Chunky Supplier.com.